aletate tate akinachoni umani mazoya kunifanya ni kesha usiku na mchana umate umate ambele na nyuma ni kingoja wenda ikabadili mfupa kuwanya oh siri yangu siri bado natunza iwe yangu siri yangu japokuwa natamani kusema machache bado naisubiri mola jenipa zamu yangu wenda utanikumbuka siku nifate moyo kama nguo kausa sambua kwa mashoga zangu kacha funguo kukujishebetua ukaina zangu moyo kama nguo kausa sambua kwa mashoga zangu kacha funguo kukujishebetua ukaina zangu aruti mama nakukumbuka 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 mwazako singa aruti mama kuzoea mie kinachoni uma imazoea mie siwezi kuficha nimekuzoea ndani yangu si shwari muda wote na danja fanya uche na daktari tena kibidi waganga mama tafuta hotari kutoka mbinga na tanga wale nguli machachali wapiga ndere kwa vanga Aruti mama.